Encwadini yamahubo 110. Amahubo 110. Kufundeka kanjena. Elika Davide ihubo. Usmakade wathi enkosini yami. Hlala ngakwesokunene sami ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho. Usmakade eseziyoni uyakwelula intonga yamandla akho. Wena busa phakathi kwezitha zakho. Abantu bakho bayokuza kuwe behlobe ngemvunulo engcwele bayovela njengombethe entathakusa. Usmakade uyakuguquka akayukuguquka ufunge wagomela wathi wena ungumprofeti kuze kube phakade ngokuka Melchizedeki. Inkosi ingakwesokunene sakho iyakuchoboza amakhosi ngosuku lwentukuthelo yayo. Iyakwehlulela phakathi kwabezizwe kugcwale izidumbu. Ichoboze amakhanda ezizweni eziningi. Iyakuphuza emfuleni ngasendleleni ngalokho ke iyakunqoba. Leli hubo 110 lihubo libalekile wonke amahubo abalekile kodwa lihubo elibaleke ngendlela unique nelimnandi uma usuliqonda kahle ukuthi uNkulunkulu uthini kuthina ngalo omunye umfundisi abathi uJim Boyce wasemelika wake wathi ngelinye ilanga lelihubo lihubo elikhulukazi kunawo wonke amahubo akubona wonke amasam amesianic mabethi amahubo amesianic bakhuluma ngalawo mahubo lawo akhuluma ngqo ngenkosi uJesu akhona ke amahubo anjalo amanye akhuluma ngenkosi uJesu kusuka eqaleni ke kugcineni njengaleli esolibheka namhlanje amanye uthola ukuthi aba namavesi athizeni noma ama section thizeni phakathi kwawo amesianic lihubo engalibiza ngokuthi ligqingqekile uma ngithi ligqingqekile ngisho ukuthi lihubo elibukeka lelifishane njengoba silifundile nje amavesi awu7 kodwa kuningi okubakushiwe kulona lilincane lingaka omunye umfundisi kulabo ababebizwa ngama Puritan ababephila ngekhadi zawo 1600 eEngland wathi leli hubo uma ulibhekisisa kahle uthola ukuthi kulona kuyakhulunywa ngobuthathu bukaNkulunkulu ufica ukuthi kukhulunywa ngobuntu bukaKristu emhlabeni what they call the incarnation of Christ kukhulunywa ngokuhlushwa nokuvuswa kwakhe his humiliation and his resurrection ufica ukuthi kukhulunywa ngokukhushulwa kwakhe kanye nokubusa kwakhe ezulwini kwesokunene sikaNkuluNkulu what they call his ascension and his heavenly session ufica ukuthi kukhulunywa ngokwahlulela kwakhe izitha zakhe his judgment of his enemies ufike ukuthi kulona leli hubo futhi kulamavesi awu7 amafishane kuphinde kukhulunywe ngebandla lakhe kanye nesikhundla sakhe njenganompriesti omkhulu so ihubo elifishane kodwa ligqingqekile kuningi okutholakalayo kulona uyabona ukuthi uma ubuka konke lokhu lihubo eliyimayini maqondana nezinto isikaNkuluNkulu lobuhleke lobukhulukazi balo lelihubo esikhuluma ngalo ababonayo nabanye nesibonayo nathi ukugqingqeka kwalo lokho esikushoyo Akali ngathi ukuthi siqaphele. Nababhali beTestament elisha babona lokukhulu lokubaleka kwaleli hubo. Ngoba leli hubo lilona section yeTestament elidala elicashunwe kunawo wonke amaverse akhona eTestament elidala ababhali beTestament elisha. Shuthi nabo khona lento ababeyibona ngalokubaleka kwaleli hubo. Kunalezo ndawo la khona icashunwe khona direct you can see the verse ukuthi it's exactly what you see in the psalm. Kodwa kuphinde kube khona indawo eyifana nencwadi yamaHebheru. La khona from chapter 5 to chapter 10, 6 chapters. Noma lingacashuniwe ngqo. Kodwa uyabona ukuthi lisesekelo salokubhalwa kombhali wencwadi yamaHebheru. Ususela kulono ungathi ushumayela ngalo from chapter 6 from chapter 5 to chapter 10 singakangeni ke kodwa emniningwaneni yalo ihubo ngqo ngiyafisa ukusho ukuthi njengayo yonke eminye imibhalo uma imibhalo yeBhayibheli uma uNkulunkulu moya engcwele enyakazisa umbhali ukuthi abhale what has become to us scripture kusuke enenhloso umoya ongcwele immediate ngamanye amazwi usuke enenhloso for labo bantu abazolizwa kuqala labe lafikela kubona ngamanye amazwi usuke enenhloso kunento afuna ukisho kubona. Kodwa clearly because it has become the word of God unenhloso anayo ngathi futhi esasingekho mhlalibhala. So leli hubo lalihubo lokubongela amakhosi kwakuyihubo elali elaliculwa uma kugcotshwa amakhosi kaIsrayeli. And so there was that purpose. Kwakune purpose yokukhomba abantu bakaIsrayeli uMesiya ozayo. Ngifuna ukuthi ke ngenxa yaloko sikubona eTestamentini elisha ukusetshenziswa kwalo kakhulukazi ngalendlela esikhuluma ngayo kusobala ukuthi umoya ongcwele wayeliqonde ikakhulukazi njenganesiprofetho ngomesiya ozayo. UDavide uqobo lakhe kumfanele uma sifunda uverse 1 sobona uDavide uqobo lakhe mayelibhala leli hubo uyabona ukuthi alikhulumi ngaye noma naye ezibona njenganenkosi eyayinamandla ngaleso sikhathi ezibona njenganesithombe nesithunzi sale nkosi enkulu ezayo kodwa uyabona ukuthi lezi zinto ezinkulukazi namandla ekukhulunywa ngawo mayelana nale nkosi akwazi ukuthi likhuluma ngaye noma ngezukulwane zakhe ezingabantu nje. Kodwa nenkosu Jesu uma ilicaphuna leli hubo kuMatthew chapter 22 kuverse 43 ikhuluma ngalo leli hubo nayo inkosu Jesu ithi uDavide ekhuluma ngomoya ithi wayekhuluma ngomoya uma ekhuluma leli hubo bese uMatthew esibhalela umoya capital M ukusikhombisa ukuthi umoya kaNkuluNkulu okukhulunywa ngawo okugcizelela lokho ukuthi okwakukhulunywa uDavide kwakungaphezulu kwakhe kwakuyisiprofetho ngento enkulu ezayo hayi ubukhosi nje lobu kaDavide. Kodwa okubaluleke kakhulu okusifundisa lokho nokusikhombisa lokho ezinhlosweni sikamoya oyingcwele esinikeza leli hubo ukusetshenziswa kwalo eTestamenteni elisha ukuthi bonke ababhali beTestamenti elisha njoba ngishilo more than 20 times which is more than any other text from the Old Testament uma belisebenzisa leli hubo eTestamenteni elisha bonke balibhekisa kuKristu bonke bakhuluma ngalo njenganehubo elikhuluma ngoKristu akusilona ihubo elalikhuluma ngoDavide nobukhosi bakhe. And so uma ke mhlambe sizokhumzana nje niyakhumbula ukuthi kate si funda la ku Sunday school wethu lo abantu abadala sisa ku chapter 1 sakusho lokuthi iBhayibheli primarily ilona elizihumusha iBhayibheli ilona elisitshelayo ukuthi lithini. And so uma ababhali beTestament elisha belisebenzisa leli hubo ngalendlela usitshela ngenkosi uJesu, ngifuna ke ukuthi sifake lezo buko nathi ngesikhathi libuka namhlanje sili understand njengane hubo elikhuluma ngenkosi uJesu. Sizolibuka ke ngaphansi kwezihloko ezintathu. Okokuqala sizobona from verse 1 to verse 3 uKristu inkosi ebusayo. Verse 1 to verse 3 uKristu inkosi ebusayo. Verse 4 sizobona uKristu inkosi mpristi. Christ the priest king. Ebese okokugcina from verse 5 to verse 7 sibone uKristu eyiqhawe lempi, Christ the warrior king. So ke uma sibuya ke manje siza embhalweni, so sithi masuka uDavide ebese eziveza yena njenganombhali walolihu. Ukubaluleka kokuthi leli hubo olibhalwe uDavide sekuke kwavela already ukuthi leli hubo ihubo lamakhosi, kodwa akusiyona uDavide inkosi that is in view in the fullest sense of the text. Bese yaqhubeka ke uDavide athi usimakade wathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho. Simakade wathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho. Ngisebenzisa la leli Bhayibheli lesiZulu ka 2020, kodwa uma funda leli Bhayibheli lesiZulu ka 1959 leli lidala lithi uJehova wathi enkosini yami. So alisho ukuthi usimakade lithi uJehova wathi enkosini yami. Kuleli verse leli ngingasho in general ngikhuluma maqonda naleli verse, ngicabanga ukuthi leli lidala ilona elisiza kakhulu kunaleli elisha. Mawufunda wesingisi ophethe lesingisi njengamanje uyabona ukuthi kubhalwe ngendlela mhlambe that is even a little bit more confusing, ngoba elesingisi lithi the Lord says to my Lord. Ngazi noma uyabona yini ophethe lesingisi ukuthi lithi the Lord says to my Lord, kodwa mawuqaphelisisa u Lord lo oqala is capital L capital O capital R capital D, lo sibili is capital L kuphela. Lababhali abahumusha iBhayibheli lesingisi bazama ukusivezela lo mehluko engithi mina uvela kangcono kuleli lesizulu ukuthi lo Lord wokuqala lapho kukhulunywa kusetshenziswe kusHebheru leli gama likaNkuluNkulu esivumelwayo, igama likaNkuluNkulu leli uMose uma ebhala imiyalelo eyishumi efika kumiyalelo wesithathu athi uMose ungaliphathi ngeze igama likaJehova. Ilelo gama lelo elisetshenziswe la kulo Lord wokuqala. So uJehova uthi enkosini yami, bese kuba ila ekuthiwa khona enkosini yami uLord lo wesibili o capital L kuphela, lapho kusetshenziswe khona leli gama likaNkuluNkulu elithi Adonai. Igama elithi Adonai ngamanye amazwi igama leli uPaul mebhala kuPhilippians chapter 2 athi uNkulunkulu wamphakamisa, athi wamnika igama elingaphezwa wonke. Paul usholele igama lika Adonai inkosi, hayi kuphela inkosi ngokuthi uyabusa, kodwa inkosi ngalendlela ukuthi uyinkosi phezukwami, uyinkosi uyabusa, ungumnikazi wami, ngingowakhe mina. UDavide uthi ngingowakhe, the Lord says to my Lord. Nam go David and ginkosi. Kodwa lo engikhuluma ngaye namhlanje uyinkosi ngisho nakumini. So uma silibhala ke silibhala ngesizulu lesase Pine Town singathi uJehova uNkulunkulu usimakade uthi kuNkulunkulu umnikazi wami hlala kwesokunene sami ngize ngime ngize ngenze izitha zakho zibe isenabelo sezinyawo zakho. Umpostoli uPetro eshumayela ePentecost ethinta lona leli verse kuActs chapter 2 usitshela ukuthi inkosi uJesu isihambile lomhlaba umhlaba wothuli yaphila impilo engenasono yafa yavuka ngomoya oyingcwele inqoba ukufa ngosuku lwesithathu uthi wakhuphukela emazulwini uNkulunkulu amhlalisa kwesokunene sakhe. Ukuhlaliswa kuka Kristu kwesokunene sikaNkulunkulu akahleli njengalowo mhlawumbe ohlaba ikhefu sengisebenzile emhlabeni umsebenzi wami uphelile ake ngihlaleke manje kwesokunene sikaNkulunkulu. Cha, esokunene sikaNkulunkulu sichaza indawo yamandla, indawo indawo isihlalo sobukhosi, indawo enkulu kunazo zonke endalweni kaJehova. Esokunene sikaNkulunkulu isihlalo samandla, leligama elithi isihlalo akushiyo nje kuphela ilocation, akushiyo ukuthi is on the right hand fanele siqonde ukuthi ulaphi physically. Kodwa uma sikhuluma ngengonyama mhlambe umusuzulu sithi usesihlalweni asikusho lokho kuphela noma asikusho bese sivinjwa ukuthi namhlanje use Europe, namhlanje use Melika, namhlanje use China. Sisuke singanandaba ukuthi ukuphi, usesihlalweni ngoba indawo yakhe, isikhundla sakhe anikezwe sona, asiyona iphysics. So isihlalo nasenkosini uJesu Kristu kwesokunene sikaNkuluNkulu kusho ubukhosi bakhe. Esokunene sikaNkuluNkulu kusikhombisa ukulingana kwakhe noNkuluNkulu. Uyiloyo obusa phezwa yonke indalo, uyiloyo obusa phezwa konke okudaliweyo okubonakalayo nokungabonakali, ngisho namazulu uqobo lwawo. And so uDavide mayebhala uyazibona ukuthi nami impela nguDavide ngiyinkosi. Kodwa lo uyinkosi nakumina, uyinkosi yami, I belong to him, he is my master. Akugcini kodwa lapho. Sokunene sikaNkulunkulu asisho nje kuphela leya ndawo yamandla lesasihlalo sobukhosi nobuNkulunkulu bukaKristu, kodwa kuphinde kube indawo yokwahlulela. Uyakhumbula ukuthi eTestamentini elidala kuthiwa indlu yokwahlulela yaye kwesokunene somphongo lwesivumelwano. Amakhosi okuqala uchapter 7. NeTestamente elisha kodwa lesifundisa ukuthi ukubuya kwenkosi uJesu iyobuya izokwahlulela abaphilayo nabafileyo. Ngakho inkosi uJesu uphakanyiswe wabekwa endaweni hayi kuphela yokubusa kodwa kanjalo endaweni yokwahlulela. Unikezwe lawo mandla. Uverse 1 usakhuluma ngobukhosi kaKristu uphinde udlulele kodwa ekuthotshisweni nasekuhlazekeni kwezitha zakhe. Kuthiwa uJehova uthi uzokwenza izitha zakhe zibe isenabelo sezinyawo zakhe. Ukuhlazeka kwazo nokukhombisa kwakhe ubukhosi phezu kwezitha zakhe. Angazi ukuthi kufikani kowakho umqondo uma kukhulunywa ngezitha zikaKristu. mhlambe kufika inhlobo ngeinhlobo zabaphangi ababulali abadlwenguli amasela mhlambe kufika ababusi mabamazwe esitshelwa ukuthi bantshontsha imnotho yamanyamazwe amancane ngenxa yamandla abo makufika lezo thombe emqondweni wakho uma kukhulunywa ngezitha zikaKristu uqinisile izitha zikaKristu zonke lezo kodwa awuqedile izitha zikaKristu ezinye sihlala nazo emakhaya ezinye zikhona nala phakathi kwalendlu njenganamanje la ekhanyeni izitha zikaKristu ezinye sisebenza nazo zikhona emndenini yethu siyazithanda izitha zikaKristu ngoba izitha zikaKristu utwami sisiwami baba mama wena umntanakho ubaba wakho uma wakho uma bengakabuyisani noKristu zitha zikaKristu zonke lezi elithi izwi lakhe uzozenza isenabelo sezinyawo zakhe masiqhubeka kodwa siqhubeka nokubuka umbuso kaKristu ubukhosi bakhe kuverse 2 noverse 3 sibona ukuthi akusiko kuphela ukuthi uKristu uyabusa kodwa sibona nokusabalala noma ungathi ubujikelele noma ungathi ngesingisi the universality of his rule ukuthi ayikho indawo engathintwa ukubusa kwakhe nokuthi ukwenza lokho kanye nebandla lakhe verse number 2 uma uqhubeka uthi usimakade eseziyoni uyakwelula intonga yamandla akhe yamandla akho wena busa phakathi kwezitha zakho isithombe ke esidwebekayo la akusisona isithombe esihle maqondana nezitha zikaKristu njengoba uJehova emukelisa intonga yamandla eseziyoni bese ethi akabuse phakathi kwazo izitha zakhe intonga uma uyikhumbula leya nduku leya le oyibona uPrince Charles lo osanda kugcotshwa useku King Charles uKing Charles osanda kubekwa ehamba ayiphethe uyiphatha yegolide inekhanda elinamatshe ayigugu laphezulu ingonyama umsuzulu naye kumbona ukuthi awukazi umbone engaphethe into ewukhunyana la isandleni iyona ntonga leyo emhlabeni wonke jikelele intonga iyuphawu it's a symbol iyuphawu lokuphathiswa amandla so uma uNkulunkulu enikeza emukelisa uKristu intonga yamandla ukukhombisa ukunikezwa kwakhe amandla nombuso kuthiwa lo mbuso uqala eziyoni lapha ekhaya kaNkulunkulu lasemhlabeni umbuso kaKristu kodwa mina nawe siyazi ukuthi awupheleli eziyoni umbuso kaKristu sewusabalele umhlaba wonke iloko sikufunda kuverse 3 uma uthi abantu bakho bayokuza kuwe behlobe ngemvunulo engcwele bayovela njengombethe entathakusa uKristu uyawandisa uyawukhulisa lombuso wakhe noma ungathi iinfluence yakhe isuka lapho eziyoni kodwa iyakhula inabalala isabalala umhlaba wonke lokukhula kukaKristu ukwenza noma ukwenze futhi usakwenza ngabantwana bakhe abahlobe ngemvunulo engcwele ibanesithombe la sabantwana bakaKristu behlobile begqokile belindele impi impi engcwele kaKristu Jesu uma mzalwane wami namhlanje ukuKristu leli vesi likhuluma ngawe uwe loyo uwe lo ohlobile olindele ukulwa impi engcwele ka Christu Jesu namhlanje. Uverse 3 uthi uzizele awuphoqwanga muntu, uze wena ngokuthanda kwakho wazothi ngizoyiphila lempilo yokudelelwa, wathi ngizoyiphila lempilo yokubukelwa phansi, impilo ka Christ yokungafunwa, nami ngizongafunwa kanye naye. Kodwa anginandaba ikona kanye lokho bazalwane, ukubusa kwakhe phakathi kwezithazana. UKristu unabantu bakhe abusayo enhlizweni zabo, uziguqulile inhliziyo zabo, wazithambisa wabenza abakhe. Bakhona kodwa yonke indawo basezweni, balapho e-ofisi, uyena yedwa okholwayo, uyena yedwa okholwayo emndenini. Kodwa uKristu uyabusa enhlizweni yakhe. UKristu ubusa kanjalo phakathi kwezitha zakhe, ubusa ngathi thina esimthandayo. Into esimngayo la empini, noma kunzima, noma sidelelwa, noma sibukelwa phansi, noma uSathane ehlasela, ilela themba esinalo kumphakimpi lo ophakalempi esikuyona, ugeneral wethu uKristu Jesu. Uthando esimthanda ngalo ngenxa yokuthi naye wasithanda kuqala, mhla isibiza, esibizela empini yakhe ngegazi lakhe. Okunye esimngako bazalwane la empini, ilolwazi esinalo lokuthi ugeneral wethu usesinqobele impi. We are on the winning side. Yiko simile. Verse 3 unalawa amazwi ke sesiqeda iphuzu letho lokuqala. Uverse 3 unalawa amazwi angathi a strange kancane umuwafunda, engingafuni ukuthi akudide, kuthiwa bayovela njengombethe entathakusi. Ukuba ufundele isingisi ubuzodideka kakhulu, lesingisi lithi from the womb of the morning the dew of your youth will be yours. Ungadideki njengoba ngishilo. Isithombe esinikezwa sona laphaya, isithombe mqondo engifuna ube naso, ilesi sokuthi impi kaKristu iningi kangakanani. Ifaniswa njengamazolo ekuseni entathakusa, othi uma uvuka amazolo uvula iwindi agcwele yonke indawo, akukho la ungawaboni khona ubuningi bempi kaKristu. Kodwa futhi njengawo amazolo ayaziwa ukuthi velaphi kodwa ayipheli. Ilawa amazwi inkosi uJesu eyawakhuluma uma ekhuluma noPetru, ithi kuleli idwala ngiyakulakha ibandla lami. Ayikho into engenziwa uSathane, ayikho into engenziwa izwe ukuthi ivimbe ukusabalala kwebutho likaKristu. Awekho amandla akhona emhlabeni ahlula ukusabalala nokwanda kombuso kaKristu. Kodwa ngaphezulu kwaloko, uma kuthiwa sifana namazolo ekuseni sibaningi, kusho nokuthi sinaleya influence, sinaleya impact le oyibona emazolweni. Amazolo ondla utshani, enza ukuthi kube nomswakama emhlabathini ukuze utshale utshani bukhule kahle, enza umhlabathi uphile. Ileya impact noma ileya influence yathi inkosi uJesu uma ikhuluma ngombuso wakhe yawufanisa, yathi sizoba ukukhanya ezweni. Siukukhanya thina esingabaKristu ezweni elimnyama, sifana nosawoti. Inkosi uJesu yasho njalo ethi sifana nosawoti. Usawoti awunandisi nje kuphela, kodwa futhi uyalondoloza, wenza ukuthi into ibe nokuphila okude. Sinjalo singabantwana bakaKristu emhlabeni, sinaleyo impact. I-history uqobo lwayo iyakufakazela lokho. Uma ubuka umlando wasemhlabeni, umlando womhlaba jikelele, uyabona ukuthi uma ngabe kukhulunywa ngemfundo, imfundo yezingane ezincane, imfundo ephakeme, noma ngabe kukhulunywa ngezibhedlela, noma ngabe kukhulunywa ngokuqedwa kobugqila, noma ngabe kukhulunywa ngezenhlala kahle, ukunakekelwa kwezintandane, ukunakekelwa kwabantu besifazane, ukunakekelwa kwabafelokazi. Zonke lezo zinto uma ulandela kahle, zonke have been a result of ukusabalala kweChristianity. Zonke lezi zinto zifike nabantu bakaKristu emhlabeni. Noma kwezinye indawo they've been taken over by NGOs and what, kodwa umsuka wazo ngenxa yokuthi singabantwana bakaNkulunkulu siqondile lamazwi ashow James ukuthi true religion inkolo emhlophe nenhle niyamukelekile enkulunkulu ileya yokunakekela izintandane nabafelokazi sakuphila sakwenza. And that is the influence that as the people of Christ we have had in the world. Kodwa ke kumele ke kumele siphendule sithini ke kulokubusa kukaKristu. Ufuneka kuqubule yiphi yona iresponse kuthina. Uma uKristu eyinkosi nombusi wakho konke, iresponse yethu kufanele ithi mayifane nale ya Thomas. UThomas oba uqonda ukuthi ngimphambi kwaNkulunkulu wazilahla phansi ngamadolo akhe wathi Nkosi yami uNkulunkulu wami. Ngamanye amazwi kumele simkhonze uKristu. Kumele simdumise uKristu. Kumele sidele konke kuyena uma eyinkosi. Kumele sizithobe phambi kwakhe. Womkananazi abe ngumnikazi wethu. Abe umaster wezimpilo zethu. Abe uNkulunkulu wethu. Iloko leli hubo elikulindele kuthina. Kodwa ke uma eyinkosi kusiququzela noma lokho kusiduduza nhloboni noma ngandlelani. Uma uKristu eyinkosi, then he rules over us. Uyabusa phezu kwezimpilo zethu. And la lokho ekufanele kusiduduze khona kusukela eqondeni nasekwazini lokho kuqala. Ukuthi lo lwazi lolo lokuthi uKristu uyinkosi ngingowakhe. Logo itself akusiduduze ngoba ayikho indawo emhlabeni ephephe njengokuba ngaphansi kombuso kaKristu. Leyo nto ngifuna uyibuze kubantwana bakwa-Israyeli beseGibhithe ukuthi kunjani ukuhlala ngaphansi kwenkosi engamsabi uNkulunkulu. Ningakhohliswa bazalwane abantu abangakholwa. Akumnandi ukuphila ngaphansi kukaSathane. USathane akabathandi nabo. Wena uKristu Jesu njengenkosi yakho uyakuthanda. Amen. Le ntokozo noma le freedom abacabanga ukuthi banayo, nentokozo nenjabulo abacabanga ukuthi banayo laba abangakholwa. Esithombeni emqondweni wakho ngifuna ube nesithombe ngingayifanisa mhlambe nobumnandi noma nenjabulo yesikhashana eziwa inhlanzi esuke idla umsundu osodobeni. Inhlanzi icabanga ukuthi ngahlabana, icabanga ukuthi uyangithanda lo wehlisela umsundu, kanti lo msundu ukufa uqobo lwawo. Kristu uyasithanda thina. Siphephile ngaphansi kobukhosi bakhe. Ungumvikeli wethu. Uyakhumbula u-Israyeli eya kuNkulunkulu eyofuna inkosi. U-Israyeli uthi sifuna inkosi ukuze sizofana nezinye izizwe, inkosi ezosilwela izimpi zethu. Bazalwane, ayikho inkosi elwela abantu bayo njengoKristu Jesu inkosi yethu. Usilwela ezonweni zethu, usilwela nezwe ukuthi sikwazi ukubusa ukuthi akwazi ukubusa ngathi phakathi kwalo izwe phakathi kwazo izitha zakhe kodwa futhi inkosi uJesu isilwelwa noSathane uqobo lwakhe kodwa ngoba uyinkosi esithandayo uphinde futhi asiyale asikhuze ngothando uma siphambuka kodwa futhi uyileyo inkosi esivuzayo uma sihamba endleleni yakhe endleleni asimisele yona endleleni afuna sihambe kuyo abese futhi ngoba unawo amandla okwenza lokho enze ukuthi konke kuhamselane kube ngokuhle kuthina esimethembayo sidluleleke ephuzwini lesibili uKristu inkosi impriesti uKristu inkosi impriesti leli vesi livese lisigaxa nalo ehube invele elisigaxa njengoba sishilo ekuqaleni leli vesi liqala ngokufunga nokugomela isifungo ke eBhayibhelini zibaleki kakhulu sikhulumile lo ngaloko last week kodwa lesi sifungo sibaleke kakhulu ngenxa yokuthi ubani lo ofungayo kuleli vesi kodwa futhi nangokuthi ufunga ngubani nokuthi ufunga uthini ngalo afunga ngaye uverse 4 uthi wena uthi usimakade akayukuguquka uJehova akayukuguquka ufunge wagomela wathi wena ungumprofeti kuze kube phakade ngokuka Melchizedek ukubaleka ke kwaleli vesi kuvela la ekutheni ngesikhathi sesivumelwano sika Mose uNkulunkulu wayinqabile ukuthi amakhosi aphinde abe ngamapriest abe ngabapriest noma abapriest babe amakhosi kwakumgomo uNkulunkulu ayewugade ngamehlabuvu inkosi uZaya ikwazi kahle lokho kumakhosi esibili kuchapter 26 naku chapter 15 uNkulunkulu wamqalekisa uZaya ngesikhathi uZaya ezama emomqalisa ngobulepheru ezama ukwenza izinto uNkulunkulu ayezibeke eceleni ezibekele abapriest kodwa uma ukhumbula naye uDavide uqobo lwakhe uDavide uqobo lakhe wayenesifiso sokwakhela uNkulunkulu iTempeli kodwa uNkulunkulu wangamvumela ngoba ethi uDavide uyindoda yempi impi sanda kubona ukuthi impi uNkulunkulu into ayebekele amakhosi so uDavide akakwazi ukuzimbandakanya nezinto zeTempeli izinto zabapriest kodwa la simbona uNkulunkulu eliqinisekisa elibeka uphawu leli office nalesi sikhundla sika Christu njenganompriest ngoka Melchizedek lo Christ esanda kubona ukuthi uyinkosi ebusayo kodwa futhi uNkulunkulu ufunga uyagomela uthi ungumpriest kuze kube phakade ngokuka Melchizedek so okubalekile la nokuqaphelekayo ke ukuthi lo Melchizedek uyisiqu noma uyipersonality noma uyifika enohlonze eBhayibhelini ngoba akumningi esikwaziyo ngaya akumningi kakhulu esikwaziyo ngaya kodwa lokhu esikwaziyo kuyasilekelela ukuthi siqonde kahle leli vesi nokubaleka kwalo kutsho kokuqala uMelchizedek igama lakhe lesiHebheru ngesiHebheru uma uluhumusha lichaza ukuthi inkosi yokulunga inkosi yokulunga kuthiwa akana mama akana baba he has no genealogy ku Hebrews chapter 7 kuthiwa wayenkosi yaseSalem ku Genesis chapter 14 verse 18 bese kuthiwa wayengumpriesti kaNkuluNkulu ophezukonke uNkuluNkulu uEl Elyon uNkuluNkulu ophezgonke God the Most High. Waye umpristi kaNkuluNkulu ophezgonke. Kuthiwa upristi bakhe bunguna phakade. Hebrews chapter 7 as well. Kodwa okunye esikutholayo maqondana nalo Melchizedek kuyona incwadi yamaHebrew ukuthi kuthiwa wayemkhulu kuno-Abraham. Ngazi noma niyakukhumbula into kuthiwa wayemkhulu kuno-Abraham bese kunikezwa isizathu kuthiwa ngoba u-Abraham uyena owakhokha okweshumi kuMelchizedek. Bese kuthiwa omncane uyena ohlezi ekhokha okweshumi kulo omkhulu. Nakho okubalulekile ukuthi osikweni lamaJuda ubaba uhlezi emkhulu kunondodana. And so uma uAbraham emkhulu so uma uMelchizedek emkhulu noAbraham, kodwa uAbraham emkhulu kunoLevi ngoba ubaba uLevi indodana kaJakobe oyindodana kaIsaka oyindodana kaAbraham. So uAbraham umkhulu kunabo ngesizukulwane. So uma uChrist uma uMelchizedek emkhulu ngaleyo ndlela kunoLevi obaba wabo bonke abapriesti eTestamenteni elidala, okusho ukuthi ubupriesti bukaChrist bese kuthiwa busezingeni bungokuka Melchizedek, kusho lokho ukuthi ubukhosi bukaChrist akusebona loba bukhosi uDavide ayekubona yena eboshwe izimiso zemthetho kaMose ukuthi ngoba uyinkosi akakwazi ukuba umpriest. UChrist uyilenkosi ekwazi ukuba inkosi iphinde ibe umpriest ngoba akasaboshiwe imbandela yemthetho kaMose. Again kuthini ke lokho kuthina uma uChrist umpriest wethu. Njenga nomKristu wethu incwadi yamaHebrew isitshela futhi kona lokho ukuthi uKristu ungumxhumanisi wesivumelwano ngenxa yethu. Phinde ithi isivumelwano esisha esithunyaniswa uKristu njenga nomPristu wethu kuthiwa asikho buthaka. Asikho buthaka njengomthetho wokuqala. Thina ngenxa yomphristi wethu isivumelwano esikusona akusiso isivumelwano esibuthaka. Kodwa okulandela lapho ukuthi noma okuyinzuzo kuthina ukuthi ngenxa yobupristi bukaKristu ubupristi bukaKristu abusathiwa ukufa. UChristu uyaphila, uChristu akaseyukufa njengabapriesti besivumelwane esidala umsebenzi wabo nokunxusa kwabo okwakuthiwa ukufa. UChristu ungumpriesti ngunaphakade, kodwa futhi uChristu akadingi ukwenza imhlatshelo yakhe eqondene nezakhe izono ngoba ungumpriesti ongenaso. Ungumpristi ongadingi ukwenza umhlatshelo wokuqala ukuze kwasho ezakhe izono before aze akwazi ukunxusela thina konke lokhu kuyinzuzo kuthina ngenxa yobupristi bukaKristu. So nathi siyakwazi ukuhlala siphumule ekupheleleni nasebuphakadeni bomnikelo kaKristu. Isivumelwano esinxuswe uKristu umthetho wasibhala isivumelwano esixhunyaniswe uKristu umthetho siwubhala ezinhlizweni zethu. Akusesona isivumelwano esasibhale imthetho ezibhebheni zamatshe, kodwa umthetho usubhalwe ezinhlizweni zethu. Uyasinxusela uKristu njenganomphristi wethu njengalomphristi olingiwe njenganathi kuyona yonke ngayona yonke indlela. Ingwadi ama Hebrew, bu Hebrews chapter 4, isikhumbuza nakho lokho. And so umpostoli Petru uyayiqonda indaba yobupriesti bukaKristu. He appreciates it ngoba uKristu uma ekhuluma naye uthi Simon, Simon. Lalela la uSathane ucelile ukuba akuhlunge njenganokolo kepha mina ngikunxuselile ukuba ukukholwa kwakho kungapheli. UPetro understanda indaba yokuthi kubaleka kangakanani ukuthi uKristu abe ngumpriesti wethu osinxuselayo ukuze uSathane angahlungi njenganokolo. USathane is roaming around like a lion looking for whom to devour. Kodwa kuyintokozo enkulu kuthina, kuyasiduguzela kakhulu ukuthi sinomnxuseli wethu osinxuselayo njenganamanje ukuba uSathane angasondeli kuthina. Besibukeke iphuzu lethu lokugcina, uKristu njenganeqhawe lempi. UKristu njenganeqhawe lempi kuverse 5 kuya kuverse 7. Leli phuzu leli kuzona zonke izinto esazishilo namhlanje, leli lokugcina lika Kristu njenganeqhawe lempi. Uma ngizicabangela nje, ngiyacabanga ukuthi ilona ezingqondweni zethu mhlambe elingahlali kahle njenganala amanye. Akunzima kakhulu kuthina ukuqonda nokwazi ukuthi uKristu uyinkosi. Akunzima futhi kakhulu ukuqonda ukuthi uKristu ungumpriest ophakade. Kodwa lokuthi kuyiqhawe lempi sometimes noma even nakhona la endlini noma nakhona la ebandleni iyaba khona leya into ngoba sesifunzwe kakhulu indaba kaKristu lo obusisayo nje kuphela, lo who's ever smiling, akadinwa ilutho, wena nje kuphela ukuthandaza kuyena bese yena ehlisa izibusiso, akaqulisa umuntu. And so leli phuzu libalekile ukuthi siliqonde ngoba akusilo lo Kristu loyo othambile, lo Kristu omuhle ombona kuma movie onenwele zakhe ezinhle ongathi nasemlomeni urujile, akusiye lo weBhayibheli. Lo Kristu esimbona la kuleli verse, ilo Kristu esimthola ku Isaiah chapter 63 verse 1 naku Revelation chapter 19 verse 13 ngeke sisaya khona, kodwa kuthiwa izingubo zakhe zibomvu ziqonsa igazi lezitha zakhe. Verse 5 uthi inkosi ingakwesokunene sakho iyakuchoboza amakhosi ngosuku lentukuthelo yayo. Ngosuku lentukuthelo yayo lamakhosi ekukhulunywa ngawo la verse 5 la kuthiwa uKristu uyawachoboza ilamakhosi. Amahubo chapter 2 verse 2, Amahubo chapter 2 verse 10, amakhosi akumahubo chapter 48 verse 4, ilaba busi obabona kwabesefesu chapter 6, ayizitha zikaNkulunkulu. Yiyo lawa ekuthiwa inkosi uJesu iyakuchoboza amakhanda abo noma iyakubachoboza ngosuku lentukuthelo yayo. Ayikho indawo yawo ayokwazi ukucasha kuyona, ayikho indawo la ayosinda khona, ayikho indawo awanako awunakwazi ukuziphiniselela, ayikho into angayenza ukunqoba phezu kwakhe ngosuku lakhe lwentukuthelo yakhe. Verse number 6 uma iqhubeka uthi iyakwahlulela phakathi kwabezizwe kugcwale izidumbu. Inkosi yethu iyeza bazalwane izoletha ukwahlulela nokulunga, izokwahlukanisa izimvu nezimbuzi, izohlukanisa ukhula nokolo. Iyeza inkosi yethu izovuza okuhle ngokuhle nokubi ngobulungiso. Uma uverse 6 eqhubeka uthi ichoboze amakhanda ezizweni eziningi. Lengxenye kaverse 6 ingikhumbuza nawe ngicabanga ukuthi ikhumbuza uGenesis chapter 3 verse 15 la esitshelwa khona ukuthi inkosi yethu iyakuchoboza ikhanda lenyoka uSathane uyakunqotshwa okokugcina lento esiqonda la ebese kuthiwa verse 7 iyaphuza emfulweni ngasendleleni ngalokho ke iyakunqoba inkosi yethu iyakunqoba ivesi elimnandi liveza ukuzibophezela kwenkosi yethu ekusilweleni izimpi zethu iveza ukuzibophezela ukuthi akayukuthikamezwa nakunqanwa akayukuhamba efuna amanzi efuna imfula ingathi ikuthiwa uyophuza kuphela kuleyo mfula eyomfica endleleni yakhe in his pursuit ephethe izikhali zakhe ejaha izitha zakhe okuyizitha zethu nathi esisebuthweni lakhe akayukuthikamezeka uyophuza kuphela kuleyo mfula ilesi sithombe lesi thina sinenhlanhla ngapha esihlala ngakhona nabahlala ePine Town ngathi banayo leyo nhlanhla ukuthi makune comrades icomrades idlula laphambi kwethu sesibabone ukuthi laba abaphokophelele abangisho ukwaphuza amanzi uma uwaphuza amanzi uwahluthe egijini ngoba uphokophelele laba bafika ngo-5 ebusuku baze basixoxele ngisho ukuthi baneyngane eyingaki la emgaqweni abanayo leyantshisakalo uKristu anayo uma ehuba izitha zakhe okuyizitha zethu nathi uyakuphuza kuphela kuleyo mthombo eyomfica ngendlela ehuba izitha zakhe elwela thina izimpi zethu uKristu ngalokho uyakunqoba uKristu leli qhawe lempi kufuna ke thina again kufuna ke esithole kuphi ukududuzeka noma sithole kuphi ukugqugquzeleka ngoKristu oyiqhawe lempi oyiqhawe oyinkosi eyiqhawe lempi okuqala again lokho akufanele sikukhohle ngoba ukwazi nokukhumbula kukodwa kuyinduduzo empilweni zethu kufanele kube induduzo ukuthi nginenkosi njenga noIsrael afuna nginenkosi engilwela izimpi zami kodwa inkosi engumnini mandla onke engeke ihluleke inkosi esikunqobile konke okudinga ukunqotshwa thina sesifana nalabo asebefika emva kwakhe sesishanyela sesibutha izidumbu kodwa impi enkulu usesinqobele usinqobele uKristu impi esiphambanweni kodwa okunye ekufanele sikwazi ngoKristu oyiqhawe lempi ukuthi akube isixwayiso kuthina akube isixwayiso kuthina kungabi kuphela induduzo isixwayiso esingukuthi uKristu izitha zakhe uya kuzenza isinabelo sezinyawo zakhe and so namhlanje mama baba sisi bhuti ngane awufuni ukuzithola on the opposite side ufuna ukuzithola ugijima naye ugijima emva kwakhe uhamba uhambisa okwakhe ulwa impi kaKristu kanye naye ngoba iyonampi ezonqoba amen
amen
baba sibongile izwi lakho namhlanje ekuseni sibonga konke osikhumbuze kona sicela ukuthi konke esikuzwile namhlanje kusiqhuquzele kube induduzo kuthina ukwazi ukuthi uyinkosi phezu kwethu futhi ayikho inkosi esingathanda ukuba ngaphansi kwayo ngaphandle kwakho siyakubonga ukuthi uyinkosi phezu kwethu umpriesto osenxuselayo kodwa futhi uyasilwela zonke izimpi zethu. Siyabonga Kristu Jesu, egameni lakho, amen.